abayobozi b'intambara z'abaziberaho hari abusasamana ariko ubu ngubu nuko Paul Kagame yakoze ibishoboka byose ubu turahinga tukeze tukaryama tugasinzira
numvaga ko nta kindi gitekerezo ngira ariko kuberanya ku ba perezida wa repubulika wavuze ati abantu bose ni abantu kandi bose bafite akamaro nibave mu migina nibubakirwe nibahabwe inka ubu ndi mu nzu y'itafari amazi n'amashanyarazi ndavomera mu mbuga yanjye
abasenateri bose kuri 2024 bashyigikiye ibyifuzo by'abaturage basaba nabo ko ingingo y'ijana rimwe yahinduka maze nabo bunga mu by'abaturage bavuga ibigwi bya Perezida Paul Kagame abasenateri ariko bo bagasanga ku ingingo itahinduka yonyine ko ubwo n'izindi ngingo zidatunganye zigaragara mu itegeko nshinga nazo zavugururwa uyu ni senateri Mukasine Marie Claire
nkaba rero nagira ngo mvuge ko nshyigikiye byimazeyo ishingiro ry'ubusabe bw'abaturage bwo guhindura ingingo y'ijana n'imwe bishingira kuri ibintu bitatu bikurikira icya mbere ibikorwa rero by'indashyikirwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yageje ku Banyarwanda kuva muri 1994 byagaragajwe n'abandikiye inteko bikubiye mu nkingi enye z'icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu biragaragarira buri wese munyemerere nanjye mbonereho kugaragaza ko ari ngombwa ko itegeko nshinga ryose ryasuzumwa hakarebwa ibibazo byose byaba birimo
umutwe wa sena ugizwe n'abasenateri 2024 niwo wabaye uwa mbere gutorera no kwemeza ko ubusabe bw'abandikiye inteko bufite ishingiro hafi mu masaha sita nibwo abaturage bari mu mutwe wa sena basohotse bishimye ko ibyo baharaniye bigezweho
nyuma y'inteko n'ubwa mbere twinjiye hano
nabibwiwe n'ikise ko uyu munsi aribwo bari kwiga ku busabe bwayo
twaratumiwe hatumiwe n'ubuyobozi bw'umurenge tubihaye agaciro kandi turanezerewe cyane gusa dusanze mu nteko badakoma amashyi twumvaga twakoma amashyi tukavuza impundu
mu by'ukuri turishimye cyane kuko intumwa za rubanda twitoreye zibashije guha agaciro ishingiro ubusabe bwacu twabagejejeho kuba rero batugaragarije ko ubusabe bwacu babuhaye ishingiro bakaba bagiye gukomeza kubyigaho muri komisiyo ya politiki biradushimishije cyane
wajehetse umwana uje gukurikirana ibi bikorwa by'inteko wabibwiwe n'ikigo bibi uyu munsi
numva radio nkurikirana radio ibikorwa by'uyu munsi nabyakiriye neza cyane
Perezida wa Sena Bernard Makuza yavuze ko raporo ishyikirizwa komisiyo ya Sena ya politiki ari nayo igiye gukomeza kuyisuzuma cyakora Sena ivuga ko izasubira mu Banyarwanda ngo ibashe gucukumbura neza ibitekerezo byabo abasenateri bakavuga ko kurikiza umubare ungana na miliyoni 3,700,000 z'abasabye bigaragara ko abanyarwanda muri rusange hafi ya bose bafite imyaka y'ubukure bari mu byifuzo by'uko itegeko nshinga ryavugururwa Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.